Kesha bure bure, tunakuomba utusaidie. Aleluya.
Bwana ni mchungaji wangu. Oh, sitapungukiwa kitu. Ayeyeyeye, chini ya majani mabichi. Unilaza, unilaza.
Meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe kinafurika. Haleluya.
Bwana ni mchungaji wangu. Oh, sitapungukiwa kitu. Ayeyeye, chini ya majani mabichi. Unilaza, unilaza.
Bye.